2 Korinto mutu 10. Ulamuliro wa Paulo mtumwi. Koma inendeka Paulo, ndidandaulira inu mokufatsa ndi ulere wa Kristu. Ine amene pamaso panu ndikhala wodzichepetsa pakati pa inu, koma pokhala kwina ine ndilimbika mtima kwa inu. Koma ndipempha kuti pokhala ndili pomwepo, ndisalimbike mtima ndi kulimbika kumene ndiyesa kulimbika nako pa ena. Amene atiyesa ife, monga ngati tili nkuyendayenda monga mwathupi. Pakuti pakuyendayenda mthupi, sitichita nkhondo monga mwathupi. Pakuti zida za nkhondo yathu sizili za thupi, koma za mphamvu mwa Mulungu za kupasula malinga. Ndikugwetsa matsutsano, ndi chokwezeka chonse chimene chidzikweza pokana chidziwitso cha Mulungu. Ndikugonjetsa ganizo lonse la kumvera kwa Kristu. Ndikukhala wokonzeka kubwezera chilango kusamvera konse, pamene kumvera kwanu kudzakwaniridwa. Kodi mupenyera zopenyeka pamaso? Ngati wina alimbika mwa yekha kuti ali wa Kristu, ayesere ichinso mwa iye yekha. Kuti monga iye ali wa Kristu, koteronso ife. Pakuti ndingakhale ndikadzitamandira kanthu kochulukira za ulamuliro umene anatipatsa Ambuye kukumangirira ndipo sikugwetsera kwanu, sindidzanyazitsidwa kuti ndisaoneke monga ngati kukuopyani mwa makalatawo. Pakuti makalatatu ati ndi wolemera ndi amphamvu, koma maonekedwe a thupi lake ngofowoka ndi mawu ake ngachabe. Woteroyo, ayese ichi kuti monga tili ife ndi mawu mwa makalata, pokhala palibe ife, tili woterenso mmachitidwe pokhala tili pomwepo. Pakuti sitilimba mtima kudziwerenga kapena kudzilinganiza tokha, ndiyena ayiwo amene adzivomereza okha, koma iwowa podziyesera okha ndi wokha, ndi kudzilinganiza okha ndi wokha alibe nzeru. Koma ife sitidzadzitamandira popitirira muyeso. Koma monga mwa muyeso wachilekezero chimene Mulungu anatigawira muyeso, kufikira ngakhale kwa inunso. Pakuti sitinyanyampiradi tokha, monga ngati sitinafikire kwa inu, pakuti tinadza kufikira inunso mu uthenga wabwino wa Kristu. Osadzitamandira popitirira muyeso mwa machititso aena. Koma tili nacho chiyembekezo kuti pakukula chikhulupiriro chanu tidzakulitsidwa mwa inu monga mwa chilekezero chathu kwa kuchulukira. Kukalalikira uthengo wabwino mtsogolo mwake mwa inu, sikudzitamandira mwa chilekezero cha wina ndi zinthu zokonzeka kale. Koma iye wodzitamandira adzitamandire mwa Ambuye, pakuti si iye amene adzitama yekha, koma iye amene Ambuye amtama ali wovomerezeka.